weli timtumba mse washio asmati
kaini oyo hello
nilianza toka kitambo haikuwa laisi kufuka ngambo ila mimi nilipambana iwe usiku au mchana kikubwa sikukata tamaa na wala sikurudi nyuma shukrani kwa wangu mama wazazi wangu nawapenda sana hakuna anayejua maumivu yao zaidi yako wewe mama mama ulipita nyingi shida nilikona huruma ukakubali dharau na masimango masimango love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani to love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani to love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love you mama mama nakupenda sana nakupenda sana sana I love you mama mama nakupenda sana sana ayo yo 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 ayo yo 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 shilingi yangu ya bahati sijui hey. Mungu baba ndo anayejua riziki mafungu saba na imani yangu itafikia madhari mini ombedua mambo yangu mikufanikiwa kwenye kutafuta kuna mengi sana vitina zao naziona hata baba lipambana ila nilishe mwana oh mwana respect
mama yangu mama yangu
respect
father yangu father yangu
respect
mama yangu mama yangu
respect
father
yangu I love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani to love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani to love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love you
mama mama
nakupenda
sana sana
I love you
father father
nakupenda
sana sana
I love you
mama mama
nakupenda
sana sana
we apiga kelele kwa mama yake apiga makofi kwa baba yake akaingia kati na mama yake akacheza naye na baba yake yule pale anamtusi mama ana akili kweli na ndoa yake ya mkeka ndo inayompa jeuri anamtusi baba ana akili kweli vichenti vyake vidogo ndo vinavyompa jeuri apiga kelele kwa mama yake apiga makofi kwa baba yake akaingia kati na mama yake akacheza naye na baba yake vanela cheuse unywele lasta I love you mama I love you father naupenda sana respect we mwanangu KD oh yeah nikiwa na teacher Lady Masi mtu mbaya wanangu Africa Nigga Music we blood shadow wanangu Desire Music respect mother
teacher.